engabe siyini isikhathi sisikala ngama minute ngamahora ngeintsuku sisikala ngeenyanga sisikala ngezikhathi zonyaka noma ngeminyaka isikhathi sifunde kanjani njengabantu kusihlukanisa nokusiqoqela ndawonye sisibona ukuthi hayi ke sekuphela isikhathi esingaka kwenzeka ukuthi siyini isikhathi sikhuluma science ngolimi lethu let's talk science in our language
ilukuluku
Ilukuluku by Nomasiko and Sibusiso, a podcast by POC and Cybron. Yini le eyenza isikhathi sibe isikhathi. Khona ama episode iqephe esike saba nazo la sikhuluma khona ngokuphupha. Sase sikhuluma nangokuthi hey ephusheni isikhathi sibe side. Kodwa ngokocwaningo lo science hayi siphupha nje u-5 minutes yana imizuzwana nje futhi bese uyavuka kodwa wena mawuvuka ulizwe iphupho lakho kungathi ubusuku bonke ubuphupha siyini isikhathi
isikhathi into ehlukanisa okwenzakaleni kwento eyodwa nokwenzakala kwento enye isikhathi leso
isehlakalo
singasho kanjalo mhlambe uma isehlakalo soqala sisibiza ngo a isahlakalo sesibili asisibiza ngo A usikala kanjani isikhathi ngengindlela uma usuka esikhathini sonyaka asithi ehlobo uqala kwehlobo yabo kuhamba isikhathi liphinde liqale futhi ihlobo uqala kwesikhathi leso
so uyabona ukuthi oh shuthi sekuphele isikhathi esithize esithize ukuthi hawu yazi bekushisa kanje awukwadlula lokho kwathi hawu kwabanda hawu zaqhakaza izimbali awusabuya sekuyashisa
futhi seqala phansi futhi so lokho isikhathi leso yabo uqala kwesikhathi leso ukusuka ebusika uyehlobo uzoyophinda uqala lapho uqale khona angithi sikubiza ngaleso sikhathi leso uma uqala leso sikhathi ungakubiza ngani
ungakubiza ngesikhathi
No, asithi unit, asithi lokhu nga indlela yokubala qala leso sikhathi leso. Yini isikhathi kubizwa ngaleso sikhathi sokusuka ehlobo
kuya kwelinye ihlobo unyaka.
Unyaka lo wangathi. Mawucabanga yini esuka, yini enye esithola emhlabeni eqala lapho efika lapho eqale khona, egcina lapho eqale khona.
Ilanga.
No, sengisho nje asithi shape.
Indilinga.
Indilinga ngathi indilinga mawuhamba ngayo. Uraunda noma yini uqala la ugcina lapho oqale khona angithi kusho ukuthi kusitshela ukuthini lokho ngo
ukuthi mawujike u360 uqedile kuphelelisiwe
kuphelelisiwa ngithi so mawukuthi ihlobo maqala mase liphinda lisiphinde lisifike kulona futhi kusho ukuthi indlela umhlaba khona lapho umhlaba ohamba khona indlela ohamba ngawo okusitshela ukuthi
uyajikeleza somewhere
khona lapho ujikeleza khona angithi khona uzoqala khona uzogcina lapho oqale khona angithi unyaka lo kodwa songena
so usho ukuthi umhlaba uhamba indlela ohamba ngayo iyindingilizi iyajikeleza igogolozele ibesikekela okay
so unyaka lo usebenza kanjalo umhlaba urounda ilanga yabo so khona lapho khona
so ukusuka la oqale khona ubuyelela oqale khona kwenza unyaka oh ene usuku ke
so ngena ku usuku ke futhi
okay.
Angithi uma boku nyaka uya rounda ukuthi nakho kade kuyihlobo ku December noma January uphinde uyoqala futhi kuleso sikhathi leso sekuyihlobo futhi angithi kushuthi khona into eyiroundile le nto soke seyiroundile umhlaba urounda ilanga unyaka
sokala ngokuthi umhlaba ujikeleza ilanga waze waqeda wafika iqala la uqale khona unyaka lo
yebo
all right inyanga
okay so fika kwinyanga kodwa before sifike kwinyanga masifike kusuku
siqale osukini okay
angithi uma usuku uqala kephi ngokuphuma kwelanga angithi phuma kwelanga empumalanga mase liyoshona entshonalanga mase leyophuma futhi usuku elilandelayo
liyahamba nilanga
cha ngithi phela indlela esilibona ngayo thina njengabantu emhlabeni sibone ngathi ilanga ilona elihambayo kanti thina umhlaba ophendukayo angithi kodwa Before ngene lapho, before ngene lapho ngithi bengisafuna ukukhuluma ngenyenye futhi indilinga leyo ukuthi sibona kanjani. So ukubona umhlaba ubona ukuqala kwela kwesuku ngasisho njalo kuphumelana.
Kuphumelana.
Liqala nini futhi olusuku elandelayo?
Makushoni lang.
No, olusuku elandelayo. So liphela
lapho. Makuphumelana futhi.
Makuphumelana futhi. Angithi kade sikhuluma yini manje kade sisho ukuthi into mayeqala lapho igcine khona kusho ukuthi uhambe yaba yini?
So ungaqala ngokuthi ngokuphuma kwelanga ukuphuma kwelanga kuya kokuphuma kwelanga okulandelayo noma uphinde ukale ngokushona kwelanga kuya ekushoneni kwelanga okulandelayo usuku lolo.
Exactly. Angithi futhi usuku lolo luphelele 24 hours. So kodwa songena kulowo 24 hours ukuthi sifika kanjani kuwona. Ukutshela ukuthini lokho? Kutshela ukuthi umhlaba khona lapho khona into khona lapho khona undingiliza okhona lapho emhlabeni ukuthi khona into erounda enye into futhi lapha ngithi ine roundayo lapho ukuze usuku liqale iphindile gcine futhi lapho liqale khona
ejikelezayo sekumhlaba ke manje
umhlaba ophendukayo
uphenduka ndawonye
uphenduka wonke umhlaba uwodwa
uphenduka ndawonye like akufani nalokhu uphenduka kwa uma ujikeleza ilanga.
Yes, uphenduka
la kungathi usami ndawonye nyana kodwa uyaphenduka
uyaphenduka
oh njengetop
njengetop. Yes, yabona noma ucabanga kumile musu yajika uphenduke ubuke emva kwakho uphinde uthenti uphenduke uphinde ubuke lapho qale khona umhlabo uphenduka
kanjalo akusho ukuthi ugesi obubona mawubheke ngale iwona
ujikile
uwena uflathelile ugesi waphinde wabheka kuwo
exactly yabona uchaze kahle ke lapho. So ebusuku thina kusho ukuthi la kuleli side lomhlabo so silflathelile ilanga laba banga abakulelelinga iside komhlaba
basebelibhekile. So ileli lampu liyakhanya now ilight sikhanyisa ugesi.
Exactly.
Abanye sekuyi-10 yabo sebeyalibona
baphinde
beflathele nathi silibheke silokhu sishintshana ngokubheka ilanga.
Sishintshana ingakho mawubuke indaba noma kwenzakalani kusebusuku la eSouth Africa eMelika kusasekusasemini khona ngoba thina siliflathela ilanga bona
bayalibona
kodwa thina makusemini bona kusebusuku
sebeliflathela
bona sebeliflathela thina salibona. So isikhathi sisebenza kanjalo empeleni ngathi
oh lento echazayo iyona nto ke eyenza shuthi sibe nezikhathi ezingafani ukuthi uma ku u 7 ekseni so ihora lesikhombisa ekseni eSouth Africa
bo 1 kodwa
ihora lesibili eyintatha in the AMs kwenye indawo. So ingoba abanye balibhekile ilanga abanye sebeliflathele so silokhu silishiya. Okay,
so u 12 o'clock isona sikhathi lapho engathi ukuthi mhlambe ungaqala ngaso ukuthi u 12 wabo uhlukene kuno 12 wethu uhlukene mhlambe ngama ngo 7 hours kanje yabo u 12 uqala ngokuthi lapho ilanga so eseliphakeme kakhulu at in the sky ungacibiza ngalokho ukuthi imali phezulu kunaso sonke isikhathi osukwini that's noon angithi lapho u 12 o'clock lo
ilanga liphezulu mpo
ilanga liphezulu so ubona 12 o'clock wonke emhlabeni so kuno 12 o'clock abaningi emhlabeni.
Yeah, maliqeda ukudlula kuthina kuyoba u12 kwenye indawo.
Kwenye indawo exactly.
Liphinde lidlule lapho kuyoba u12 kwenye indawo elandelayo, elandelayo.
So manje ke sikuthathapha ukuthi siyakubona ukuthi unyaka siqala ngokuthi umhlaba uzingelezelanga kanye. Angithi unyaka
kodwa bese umhlaba wona ulokhu jika kancane ezujikelezelanga usuku nosuku uyayiphendukela nawo njengetop.
Exactly. Exactly. So isinto lapho ongadinga ukuthi ube newash noma ube nani uqale leso
into oyibonayo.
Awudingi calendar uyazi ukuthi makuqale kade kusehlobo manje ihlobo elilandelayo sekuhamba unyaka lowo. Angithi maliphumile ngamanje phinde liphume futhi ngesikhathi silandelayo sekuphela usuku lapho. Angithi khona ezinye indlela zokuqala isikhathi njengeenyanga yabo uqala isikhathi
oh inyanga ukuthi isiyucwezu
no hayi inyanga ilokhu nginyanga yekhalenda
oh inyanga imonth
imonth ehe
sakuhlanganisa kanjani vele ukuthi inyanga nenyanga kube inyanga
uzozwa ukuthi kumnandi kanjani maqhamo kanjani le nto leyo into abayibona ukuthi ama months aqala emaningi kudala emaninga amamansi
inyanga wena
inyanga ngisho njalo ngifuna ukuthi kuzwakale kahle amamansi noma inyanga zaziningi yabo I think u12 bahlangana nawo njengoba bethi ayi inamba emnandi nje yabo kodwa into abayibona futhi sebekubonile lokho ukuthi hayibo mawubuka ukuthi inyanga iphelela ikhathe engaki ngonyaka kucishe kube u12
Yabo. Usho ukuthini ukuthi inyanga iphelele
inyanga like inyanga the moon.
Oh yeah.
Ngibiza ngani
ukuthi ibe unyezo liphelele.
Ehhe.
Ibe nje igunguluzo likhanya liphelele.
Kwenzeka 12 times ngonyaka.
Unama.
So manje kucike kucishe kuhluke kwenkathi kuba u11 kwenkathi kuba u12 kuhlukile kancane. So
ngempela.
Yeah, kwenzeka kanjalo. So so there's 12 full moons a year basically.
So inyanga zizu 12.
Ngakho ke inyanga zizu 12. Yabo ingakho bobuka ngishumi ukuba igama lesingisi month. Igama lithi month liqhamuka from moon.
Njengoba nathi sithi inyanga inyanga.
Njengoba ngathi nathi sithi inyanga inyanga. Ngisabo. Into okunge futhi mhlambe ungakujabulela futhi lokho ukuthi mawubuka inyanga ne cycle yayo ukuthi kuthatha imohlukanisa isikhathi between unyezo luphelelo lodwa nonyezo luphelelo olandelayo. 29 days.
Unama.
Exactly. 29 point something days. And leso skhathi
lokho kusinika labo 30 days esibathole calendar.
Yes, lo basically labo 30 days noma 29 days, 30 or 31 days esihambisana nako. Kodwa mawungabuki futhi ngokwe calendar yini futhi enye yenzeka every 28 or 29 days emhlabeni.
Ovulation yomuntu wesifazane.
Exactly. So into eyenzakalayo ovulation yomuntu wesifazane noma ungabiza ngani ngeZulu konje?
Ukuvunda ukulungela ukuba nomntwana kwesibeletho ukulungela kwesibeletho singathi ukwenza njani vele ovulation lapho kuphuma khona iqanda lilungela ukwenza umntwana.
Yeah, kodwa angazi ukuthi ngasibiza ngakubiza
singayibiza ngani vele
singayibiza ngobopho ngokopha kodwa
isikhathi sokopha.
Yes, isikhathi sokopha sambesana nenyanga. Yeah,
wena.
Yeah, sambesana nenyanga.
Ay, kodwa hey, okay, so besikhulume ngesiqephe esilandelayo mase singena kabanzi lokho
kodwa enye into ehambisana lakho ngoba
leyo nto ingasho ukuthi phela kumele singene isikhathini ngesikhathi esisoda sonke siyabantu besifazane.
Ngisho ukuthi ukuhlukana kwe gogopha kodwa nokopho kulandelayo.
Okulandelayo. Oh, okay. Okay.
Insuku ezi 29 or 28.
Mashuma amabili na shakalombili. Okay.
So kwenzeka kanjalo kodwa into bengichaza kulesi siqephu lesukuthi isikhathi sisikala kanjani ngingangena wezinye izikhathi nje ukuthi ama minutes nama hours sisikala kanjani kodwa ngisi siqale ngokusho ukuthi unyaka zokala kanjani
sachaza inyanga
sachaza ila isachaza usuku lodwa o ilanga angathi saphinde sachaza inyanga
iviki isonto
iviki nje ubuthatha inyanga nje uyidivide ngo 4 kuphela akukho lutho okuningi
ukuthi indaba sithi
28 yeah ukuthi divide ngo 4 kuphela indaba sithi divide ngo 4 ingoba ku 7 indaba ku 7 it's because labantu abakha ikhalenda bathanda inumber L7 ngoba inumber esetshenziswa uNkulunkulu eBhayibhelini isikhathi esiningi
ngesikhathi kwakhiwa ikhalenda
ngesikhathi kwakhiwa ikhalenda so babona ukuthi no inumber ekumele ibe khona lapho ekhalendeni sithi u7 kodwa sikhisinge ukuthi iviki libo 7 into abantu abaya
lingaba u10 10 8
mawuthanda sikhisinge ukuthi iviki libo 7 days kodwa sikhona isidingo
sokuthi u10 10 10
exactly kodwa nathi ngi coincidence futhi mawubuka mangaka ama degrees kwindilinga
awu 360
izinsuku kunyaka
zo 365 lezi zo 5 extra iqhom ngoba
lezi zo 5 extra it's because indilinga lena elandela ilanga ayilokhunge ay icishe ibe indilinga kodwa itshekile kancane so lokho okutsheka kancane ungasho ukuthi 5 days low.
Okay.
Kodwa yeah, kodwa ku complicated kancane khona. Nokuthi ngisesovala kodwa ama hour wona saqhamuka kanjani nawo? Ama hour bavele babuka ukuthi
baphinde ba divide.
Mabuka angithi umhlaba
uphakama kwelanga.
Angithi umhlaba uyindilinga ngathi ama degrees mangake lapho?
Aw
360. Mawu divide aw 360 by 24 uthola ba
angas
15 degrees.
15?
15 degrees, okay. Yes. So low 15 degrees by 24. Each 15 degrees is an hour. So ukunyakaza komhlaba, ukujika komhlaba every 15 degrees, i-hour.
Ukudlula kwe-hour.
Ukudlula kwe-hour, yes.
Oh, as umhlaba ujika, uflathela ilanga, uflathela ilanga, kuloku 15 degrees.
Futhi ungayikalela wena futhi lokho, akudingi ukuthi uzutshelwe yimina kuphela. Yabo mane protractor kahle, ukalela ngokuthi likephi. Ulinda i-hour, uphendule kale ukuthi selikephi.
Lokho kuhamba ngo 15 degrees.
15 degrees every hour.
Ah, saphela isikhathi. Saphela isikhathi. So qhubeka. Kumele sibe no part 2 wesikhathi. Kumele sibe no part 2 wesikhathi. Siyabonga ukuthi nibe nathi namhlanje siqashini sethu. Lapho sikhuluma khona ngesikhathi. Sizowenza part 2. Ngiyathembisa. Sizowenza part 2 ngoba neyami ingqondo ithi piu 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 piu. kuma ama cricket njengamanje. Siyabonga ukuthi nisijoyine. Sikhuluma science ngolimi lwethu ilukuluku, a podcast by POC and Cyber.
Ilukuluku.